Katoto kama kaudongo kamenishika so uongo. Samaki kamongo kanatema yai kimombo. Nikiweka iweke paka ndani swete, mimateka nteke. Oh yeah. Avilo menishika shika mpaka nasimama dede, shika shika nahisi dege dege, shika nipe stime konyagi na mbege. Avilo menishika shika mpaka nasimama dede, shika shika nahisi dege dege, shika nipe stime konyagi na mbege.
Where you are my girl?
Oh yeah baby, busy body, busy body, busy body. Oh yeah baby, busy body, busy body, busy body. Oh yeah baby, busy body.
Picha kino kikishika. I like it when you dance mama sita. Vuta waya moja minafika. Mtoto kucha flani meumbika. So kitoto heavy heavy, heavy heavy. Chumbani baby baby, baby baby. Do yellow shape baby got it from your mama. Na little fat tukimsikiza ka Obama. Mana tukienzi uzuri tu shika tukwani. Anabonge la shape kwa juu inani. Hizo chuchu za sita kifuwani. Kuna toto meumbika duniani. Shika, shika mpaka nasi mama dede. Shika, shika na isi dege dege. Shika, nipestimia konyagi na mbege. Ya, umenishika, shika mpaka nasimama dede. Shika, shika, na hizi dege dege. Shika, nipe stimia konyagi na mbege. Ya.
Oh ya baby, busy body, busy body, busy body. Oh ya baby, busy body, busy body, busy body. Oh ya baby, busy body, show off, busy body. Oh ya baby, busy body, show off, busy body, yeah.
Basi waneshi sakata nyoni tuwakomeshi. Ayayaya
baby want that thing, slowly mother that thing, baby African queen. Yeah.
Busy body, busy body, busy body. Oh yeah baby, busy body, busy body, busy body. Oh yeah baby, busy body, show off. Oh yeah baby, busy body, show off.